Kulebula mugwanga erangi doktani kana mwako kugujja college chikuru kwetu okugala wa malali ogubanda nyini gonaga talina bisanyizo ligakiriza kukakala bya milimu mu butongole. Dr. Richard Mugahi okuba ministry no ategezanga ebachizude nga malali rogano ogata tukanyina mutindo bega sasa ni degwanga lyona ngavude ko nokuteeka abalade mbulabe olobuta banabikozesibwa na dalala babera bagenze okufuna obujjanjabi. Onangede ko ngekibinja kyaba kugwa kuba ministry no kyateregwa dokolo mulimu guno ngedwali lolo nini nasangibwa mu mbeere eno lya kugalwa nina nini lio kwa atibwe ono minabio kida sinzira mkutongo zedwa yoli ya Bethany Women and Family Hospital mwechida municipality mo district wakiso
kuna uvuruwali lio bugenze ne bufuruma bunji nyo ne babu register ngobula buri register ngobula buri register ajemu vade mduuli na mauli le doctor gundi buri omwa ya yita doctor afuwe wale na ateka kwa duwali lio buri omwa funa kaka center ya opening up a drug shop ebyonga ministry y'ebyobulamu bigenda kuko mu mwaka ogujja wanga tugenda kwa settings the team ezigenda okulambula okulaba nti amalwaliro gonna agakolako ku bantu bafe galina ebyetaagisibwa ebikozesebwa webiri